asɛm brɛ ni onua ebrɛ aso sɛ obetie nkwa asɛm nkwa asɛm brɛ bɔ mɔden asɛ obɛfo bibi ɔbɛn wɔ na sɛ wɔ sɛ nkwa asɛm ebrɛ ɛna ɛdoe asɛm ifi Lifeway Media Ministry hɔ ana ɛde brɛ wo ɛmsomfo ɔka Hayford ɛna mene mokya asɛm yi ɛne deɛ mɛsrɛ sɛ ɛbɛsi yɛtra ase na yɛabɔ mpae ɔdɔmfo mɔbɛhufo mpae botiefo gya wo nkyɛn nakra nyina aba obie ne wɔ a ba w'anim akɔkɔ aberɛ a wonhyira no na wonam w'asɛm so ne hyira ɛberɛ a wakoa mene ɔma ɛkyɛ w'asɛm yi fa adwene ne akoma nyinaa de onom hyɛ w'asombrɛ no ase bieni ne na bienti ase ne yɛho adi kyerɛ yɛn na bieni ɛwɔ no hwɛsɛm no mu ne yɛho nokwasɛm ɛwɔ mu sɛ ɛbɛyɛ a wɔde bɛtumi to anama wɔ mu na sɛ woba a ɛmu biara anyɛ ɔyera ba ɛda w'ase na wade yesu kristo din mu ana ɛbɔ mpaeɛ amen wotie me ɛnɛ asɛm no yɛbɛkɔ so atoa so ɛwɔ Behold, I make everything new. Hwɛ. Ayɛ nnwuma nyinaa foforɔ. Adeɛ nyinaa foforɔ. Na deɛ mede ɛwɔ disɛm ɛti donu baako yi mu nnan ɛne nnum no. Na nnan no, ɔse mapepa m'anim nsuo nyinaa. Na meyi m'awerɛhoɔ nyinaa firi hɔ. Na owuo biara nni hɔ na awerɛhoɔ nni hɔ. Na hwɛ. Na ɔte ahengua kukuo no soɔ no, ɔno na waka. Ka kyerɛ John sɛ twerɛ yɛn nyinaa. Na ne wɔn nyinaa yɛ nokorɛ na ɛbɛba mu. Me nua, nokwasɛm ni. Nkwasɛm a yɛde nam Lifeway Media so brɛ no, yɛno kwasɛm no mu turuduu. Na yɛhunu kwasɛm a ɛwɔ mu nneɛma no mu asɛm a waka. John ɔhunu ɔsofofoɔ ne asase foforɔ a Onyankopɔn te ahengua kukuo no so. Yɛwɔ two judgment. Yɛwɔ the judgment seat of Christ ɛne the white throne judgment. The judgment seat of Christ no. Na Jesus Christ ba, wabɛfa Kristofoɔ nyinaa na ɔde wɔn. The white throne judgment no so ɛyɛ judgment a ɛno nso no, wɔn a wɔn fa Kristo wɔ krakye nkwa no, ɛhɔ na ɔmpenu no asɛm yɛ den ɛwɔ. Ba saa bere yi deɛ, yɛreka bɔhyɛ a na Jesus Christ ɛde hyɛ yɛn na ɔka kyerɛ John sɛ. Ɔtwa saa nnwuma nyinaa na yɛ nokorɛ. Nokwasɛm ni, me nua wotie me. Yɛhu sɛ, ebio nso nnipa mmienu ɛna ɛbɛyɛ brɛ no, ɔbɛgyina Onyankopɔn anim. Yɛwɔ the overcomers versus the unbelieving. Na bibisa sɛ, wɔn a wɔtumi edi nnwuma nyinaa so na wafa Kristo wɔ krakye nkwa na wɔn nso a wɔangye ndi no bibisa sɛ ɛmu deɛ he na wowɔ ɔfa bɛn na wowɔ me nua wotie me ɛnti ndɛ no mepɛ sɛ me ne wogyina asɛm bi so na yɛhwɛ adeɛ bi sɛ Joshua ka kyerɛɛ Israelfoɔ no berɛ wɔ no wɔkɔ no wakɔdu sase no so no ɔka asɛm bi kyerɛ wɔn ɔse me deɛ mede nnwuma mmienu na ɛsi mo anim sɛ mokɔ akɔsom mogya no m abosom a wɔsom yɛ a wɔkɔɔ tebea a ɛnyɛ mu anaa nso woabɛsom mogya no m so a Nyankopɔn no a ɔyi mu firi Misraim deɛ ɔtu saa asase no so no ba me Jesua de mene me fiefo nyinaa yɛbɛsom Awurade Nyankopɔn ɛne yɛbisa sɛ wobɛkɔ wɔn a ɔtumi gyinaeɛ fa Kristo wɔ krakye nkwa ɛdi nnwuma nyinaa soɔ na Kristo aka kyerɛ wɔn sɛ bɛpɛ m'anim ne nsuo me nyu nyina fofra ma wo ananso wo wa wanje ndi ne wo bo wo bra bi wo ye wo noma wa wo pe ne wo ye ye na ne wiye no e bi wo se ye ba e da wonim sam pa na ya ka cho no kwasam ni ni ha ne wo ti wo me hu se he that sat upon the throne said, behold, I will make all things new. It is done. Nyu nyina fofro na ye no kwasam ni ya yonso. God is not repairing the old. He is making new. Onyankopon, yada dano, oyi nyoma, ye fene say, yeah, yeah, na ibisa dam no, bano ne ye we na wan wane, or how new wune at it, or so many mouth for bopa nyome nyine fono, why nyome nyina fufro. Sounds so far, Chris or Kajin kwa. Nyoma fufro be si, ewa brabo. Ubeti atika fufro. It yabahe the promise of God, I will make all things new. It wane ye, bosha, ano din pa nen kan evense imu ensia no na yehwade edisem tedo no baako imu ensia no eka asem bi wo ho ose no ka kire me se wewie mini alpha ani omega fitiase ani ewie no me ena mede enkwa esutire mu nsuo bɛche obiar a sukom ede no kwa a wawe nega na ha ensuo a wopede wo sachetima ne boarding ope bottle water ne boarding ene ponu ensuo a ewo bi different enya advert ma obiar ntino ye bɛse bɛbɔ ensuo biar din ewo but what a bebre. But now that's a big country, I say. Obi biaro bajine dino. Insuno oban man, oban kwa. Ontuya bubia. Bebe kremono. Na wuyi, CDC, numkwa oti minya park. Ena de niho, unisika unye bin num. Basa ansuye ya meno kamwa samin de wuyi. Radio Yesu Kristo bin kan chiro se ensu ode chekwa wo wasu kwa de wonu omra omo ensu ayere anu bible no kam ka se wo wasu ode so abre awoku mo bombra no ma hwe mo yesu bo mo ya hume unu ade na wo su wiase anye de wo hu wiase we de bia me ka se it's going to be a time a wiase we be po ne pe nyina ah oni wono ho ho awu bia beyi wa ma e di pre na jo kra nkwa nkwansuo ena resin ya fesi kan to ya fa gold ya fa diamond o si obi biara su kom de no no bibia o yakopo asem hu hia no na o pese o tim kwa sem no yesu su ba na maji nkwa o ye nyumi na fofra ma o so o yare a yare sa fofro beba enya dada no ye bere pe ese o nyamba sesa noma e de ninda so no mani da so aba ba sesa nyoma nyina foforo na gold ya ne ani pa fumi a na ye de se nsuo o yakopo abo a se oda adasa e gbinu no ko heavena yesu ba gold no kana e betiti aso enye na ye ja tachim ya mi abe ya nyoma nyina foforo zia de amehunu se yakopo ba ya nyoma foforo se ya yesu kan ni nyina bre e ya so ene se onipa e na bi se asase o yakopon abo a onipa betra se na wasum na yakopon no edipa de se na bi se sika pentin o se asase no but in sankara de yesu kristo se odi nyoma nyina so nkonim na o se ye bo se ono de o wie nyoma nyina ono ni fiti ase ne wie ye bie ni ho busum bie ni ho mami wata biye ni ho. Ubi biye ni ho. Biya ni ho. Onu ni alpha ni omega. Onu ni mfitiase ni weye. Di oka ne bem. Oka se. Mpuna ne punu. Nye ubi obe sha ubo. Na ochina wa sisa na gwen. Ose bra. Mama unshuya. Ahonjuo. Mkwansyo. Esu tire ba 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 ma. Su kwa mwen ne o da.
the council in the wood. Every time I have called my abrant here, the whole Gidini and I seen his sister, dear da! And I'm a comfort of this piece of mum. But more than I said, for Chris or Crajanqua. No man, I was any penny name. That's how many days the baby's any penny I have born in a good penny in my bottom. The Bonaco just in your woe, and I could part much any down quarrel of Jesus Christ. The Bible no can't prefer, say, a bride, that's your boy for no. When I could put in a doubt, do a tray, no, my Jesus Christ will be with Jay and Qua. I bet Jay me and the old Qua. Only I would not be over him. That's a silly rassy or bar or cry and consume a deba. So, I dare by quite behind you and say, Kahama moments to come out there was as usual chance, say, and pa. Oh, beko he nan su koma kwade wo ah osikani no onya no bebre pajana ni no the last was sano di o how na manie no kom ngaso ye kristo ni o kom ndu da bi na mo twese no chire sampa na ni pamfa no nya hwe no na wagya ogya ne gidie mu pintinti no I will say e bro wu ye no abofo befa no kwatwe ebra kuku osikani no. As we are now, and then a call, but send him. That's when you scan your sky, your pa. Then soon, Sikano, I'm fine, and my papa, the boy to modern, it be a near circle, the money pedino, or my good form, and you party and come, my dear, no, not across the side, Eddie. Shine, I'm shining, I'm fine, your papa. But when you know, we are on the scanning, we are no, a final call, or but send him. And now, Fedor, Pedian, any. No Husampa Abraham Kukumono Lazarus to Chirho. Then she dear Fusane. No, she said, Abraham, Cabomadia Cachere. That was a confounded satyam more in sugar come a competition and not. Fancy who no cause a monumental go. No, she shimmy. No, she shimmy. No, see, Debbie. Obi entu mfiri hankwa ha no bi entu mfiri wo ho ma ha ozen ne said amani ami comedy but modern I say e ka basima edifuo anazo abofo yibi na onko na onko sa yesu no kanche minuanu bi wo megefia wo di busa abra no o se o edifuo ni asofu bebre wo kan kwasam wo kan kwasam kire wo e bi na me ka kire wo yi so obi anana se wo yo chine ni wo. But if I'm a case, if I want and say, no, and ne, and a china, and we came, and I was doing what sorry. I said, we are amendment. This is a second chance. And cause some, I didn't know, life with me, they said, I'm going to say, it's you, and it's a subontain, and question you, I'm a teacher. And do best of cotton, I'm a body, and I'm sure, so I'll choose you, and question you, and I'll risk you. Some if you laugh with me, dear ministry, said I'm no kind, but some for Aqua Hayford, and I'm any more HS. Telephone number 0244869499. I'm in Shaw, so TM Cassel. I'll frost with Miss Bishia. Bye bye.